Shumayela wena,
Shuma, Shumayela wena, Shumayela, usenhlizweni yakho.
Oh, uthunywe yinkosi uNkulunkulu.
Shuma, Shumayela,
Shumayela wena,
Shumayela, usenhlizweni yakho.